Leo najisikia raha, mic is go nyumbani tena. Raise in a building baby. Shenita what's up, dick sound, yo. Nanza na kala Jelemaya na mini Mungu ndo savior. Nikikutana nae upole ndo yake behavior. Ila juma nature muda mwingi yupo tungi. Alikibwa Kariakoo ni shisha na melongi. Cheke chigunda mwenye dwedi so kiparo. Penda maneno ya utani na ni mpenzi wa sigara. Prince Dully Sax maneno ndo sifa yake. Mnaweza kuwa watu kumi la naongea peke yake. Diamond ya kiongea kidogo katukana. Lover boy yupenda kubadili wasichana. PDQ Ngosha Faridi kubanda. Mr. Kununa kila nachongea kajipanga. Nitofoti na Nikki mbishi mandevu. Ropo ropo kila kitu anajifanya mwelevu. Bob Junior Mr. Kucheka ulizea wazee wa kuvimba. Na Sheta King wa sala sala hano tani kama joti. La napenda sana story kila kitu ana supporti. Ome dimples kwa vigembe huyu bwana achoki. Dogo mtoboa siri ni young kila msodoki. Kikutana nae fei kama kuju yao gay. Yuko busy tuna sim kama bongo movie ray. Ambwene yesaya usela squeeze ya taki. Anongea kistarabu au ndo mitikasi. Chiri Benz aka Chuma dakika mbili kacheka na kawi kununa. Nei wa mitego yeni beef na kuchonga. Utasikia yule mtoto bishoni tamgonga. Wata chilambo sikio na mkopi Ben Paul. Sio kuimba tu wote wanongea slow slow. Kwe kraka na iso bi hawana stress the game is. Chindo handsome mana wako happy wako free. Wano aktikishua goes be na young D. Wasogopa wajwe mengi kimbunga na Nash MC. Fanigai wa kuchekesha kabama RIP. Wano tenda na wawazi kichila na TID. Kasimu mganga ye wapendi kujishusha. Tundamani akiongea ya napenda kupayuka. Kalapina na bikoko ubabe kayeyusha. Rafiki wa mabongo flavor ngumi ataki atakurusha. Recho na lina tabia zao zinafanana. Ya pombe lesena wana labda uhuru kwa mabwana. Shilole shishi metusi kwa mkupuo. Swista jini wana sweti mana uwa sizioni nguo. Madina Somali hawasomeki watambui. Wawe na pesa wawe wana vile vile hawajui. Country boy wamepango msiki kama janza sasa. Pia na stamina pamoja na darasa. Hawa wakonomo wala wapendi sifa. Ni Barnaba na Amini ya waze wakuridhika. Hawa nao juni waleze vipi. Sema tujonana mda ni mwasiti na pipi. Yu mwingine ni msanila na itikadi za Nyerere. Rasta Simba Mpole baba tunda pande seli. Bingwa wakujemini sumia penzi na nbele. Sipi Vanessa witness yeti wao kama mbele. Niki wapili yuko smart aaktiki crazy. Ila kaka yake Joe anamkopi Jay-Z. Babylon ni busy lil son Mr. Blue. Kimusikia kapisho ila yeni msela tu. I think I'm down man. Got you boy Green Records. Love to you niggas. Afro Sichukie. It's just to be heavy man. They call me Raymond King of freestyle nigga. Best city's on top now. Best city's on top now. Yeah. Thanks mom for your love. Holla.